Ochucha bimbo kansore brengalandisa Wezu kota nulo namniwe Ogendi sagalaniwe Ochucha bimbo kansore brengalandisa Wezu kota nulo namniwe Ogendi sagalaniwe Anaso kansore disobo buniwe Anaso kansore disobo bumeri Alaho Ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Alaho Ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Ochucha bimbo kansore brengalandiso Wezu kota nulo namniwe Ogendi sagalaniwe Ochucha bimbo kansore brengalandiso Wezu kota nulo namniwe Ogendi sagalaniwe Anaso kansore ndiso babu niwe Anaso kansore ndiso babu meri Alaho Ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Amen Alaho Ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Alaho, ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Oh, alaho, ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Asimo chucho bimbo kansore brengalandiso Wezu kota nulo namniwe Ogendi sagalaniwe Imana chucho biebo kaisore brengalandiso Wezu kota nulo namniwe Ogendi sagalaniwe Anaso kansore ndiso babu niwe Anaso kansore ndiso babu meri Alaho Ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Amen Alaho Ebiru juna dege Anyamira denaya Soso kegewe Jehova gozie ndina chogirugi Jehova gozie ndine chere gozi Mere puzo ngozi keligwe Wosa ya nisiai ndine mevuchegi
Jehova gozie ndine chere gozi Jehova gozie ndine meena cho
Mere puzo Ngozi keligwe Wosa ya nisiai Ndine che uchegi Chine ke gozie Ndina chongirugi Chineke gozie, ndine chere gozi Mere puzo, ngozi keligwe Wosa ya nisim, ndine mevuchegi
Jehovah Gozie, ndine mihinacho. Jehovah Gozie, ndine jere gozi.
Beepuza, ngozi kelikwe. Osayanisi, ndine meuchegi. Chineke gozie, ndine choirugi. Asim chineke gozie, ndina choirugi nala. Mepuzo, ngozi keligwe. Wosaya nisim, onyene meuchegi.
Jehova gozie, ndine jere gozi.
Ndine jere gozi.
Jehova gozie, ndine meona cho.
Mepuzo, ngazi keligwe wo wo sayanisi ndine meuchegi. Onweri imere njiri kpogidi kenaga. Ezo kwesiri gi oruru gi chukwu. Onwere nwe mụrụ m jiri kpọọ gị dị ike n'agha. Ezo kwesiri gi oruru gi ka ntọ gị.
Onwere ihe mere m jiri kpọọ gị dị ike n'agha. Ezo kwesiri gi oruru gi chukwu. Onwere ahụ iburu m jiri kpọọ gị dị ike n'agha. Ezo kwesiri gi
asim onwere ihe mere m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị chukwu. Onwere nwe mụrụ m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị ka ntọ gị onye ọma bi n'igwe. Onwere ihe mere m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị chukwu. Onwere ihe mere m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị ka ntọ gị. Asim onwere nwe mụrụ m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị chukwu. Onwere ahụ iburu m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị ka ntọ gị onye ọma bi n'igwe. Onwere ihe mere m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị chukwu. Onwere ihe mere m jiri kpọọ gị dike n'agha. Ezo kwesịrị gị oruru gị ka ntọ gị. Site na nwata rugbu amụba okenye, ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. Site na nwata mụ rugbu amụba okenye, ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. Anụbeghị m na ntị, ahụbeghị m n'anya. Kemgbe m pụtara n'ụwa rugbu amụba okenye, ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. Hallelujah. Anụbeghị m na ntị, ahụbeghị m n'anya. Kemgbe m pụtara n'ụwa ruo ugbua mụ bụ okenye wo aṅụbeghị m ka Chineke gbanwere. Site na nwata mụ ugbua mụ bụ okenye aṅụbeghị m ka Chineke gbanwere n'ebe m nọ. A sị m site na nwata gị o rugbu anyị bụ okenye ịhụbeghị ka Chineke gbanwere. Anụbeghị m na ntị, ahụbeghị m n'anya, kemgbe m pụtara n'ụwa rugbu amụ bụ okenye ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. Anụbeghị m na ntị, ahụbeghị m n'anya, kemgbe m pụtara n'ụwa rugbu amụ bụ okenye wo ahụbeghị m ka Chineke gbanwere.
Site na nwata rugbu amụ bụ okenye
ahụbeghị m ka Chineke gbanwere.
Site na nwata mụ rugbu amụ bụ okenye
ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. Anụbeghị m na ntị, ahụbeghị m n'anya, kemgbe m pụtara n'ụwa rugbu amụ bụ okenye ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. N'ime ndụ m anụbeghị m na ntị, ahụbeghị m n'anya, kemgbe m pụtara n'ụwa rugbu amụ bụ okenye ahụbeghị m ka Chineke gbanwere. Ekele m Chineke n'ihe m mere m, otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị nna m. Ekele m Chineke, ekele, ekele m Chineke, ekele, ekele m Chineke n'ọlụ m ị na-alụ n'ebe anyị nọ. Otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị nna m. Ekele m Chineke, ekele,
ekele m Chineke, ekele, ekele m Chineke n'ọlọma ya.
Otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị nna m. Ekele m Chineke, ekele. Ekele m Chineke, ekele, ekele m Chineke n'ihe ọmụ ị na-emere anyị. Otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị ezi m. Ekele m Chineke, ekele, ekele m Chineke, ekele, amen. Ekele m Chineke n'ọrụ ọma gị n'ebe anyị nọ. Otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị nna m. Ekele m Chineke, ekele. Jehova na gị ka m tụkwasị woro obi m. Ekwekwala ka inyere m, ekwela ka inyere m, ekwekwala ka obi dị nro ụtọ ụtọ na-arụ. Jehova na gị ka m tụkwasị woro obi m. Ekwela ka inyere m, ekwela ka inyere m, ekwekwala ka obi dị nro ụtọ na-arụ. Jehova nagi kamto kwasi warobim ekwela kinyere mai ekwela kinyere mem ekwekwala kobindiro toto naru Jehova nagi kamto kwasi warobim ekwela kinyere mem ekwela kinyere mem ekwekwala kobindiro toto naru Onyama binigwe Jehova nagi kamto kwasi worobim ekwela kinyere mem ekwela kinyere mem ekwekwala kobindiro toto naro akwagi bwezem Jehova nagi kamto kwasi worobim ekwela kinyere mem ekwela kinyere mem ekwekwala kobindiro toto naro onerugari ngozi chupu nerugari o onerugari ebere chupu nerugari tayo onerugari ngozi chupu nerugari ta nisindi kwere koga wusa ngozi yata
onerugari amara chupu nerugari onerugari ihunanya chupu nerugari o onerugari ngozi chupu nerugari o nisindi kwere koga wusa ngozi
anezo kamiri sinigwe anawosa igirigi ututu anawosa nisindi kwere kwe anerugari aga wusa ngozi ya amen anezo kamiri sinigwe anawosa igirigi ututu anawosa nisindi kwere kwe anerugari aga wusa ngozi ya nebae anerugari ngozi chuku nerugari eme anerugari ebere chuku nerugari nebao anerugari ngozi chuku nerugari yo nisindi kwere kaga wusa ngozi ya anerugari, ngozi chuku nerugari o anerugari, ngozi chuku nerugari nebao anerugari, ngozi chuku nerugari neboda nisindi kwere, koga wusa ngozi anezo, kamiri sinigwe anawosa, igirigi ututu anawosa nisindi kwere kwe anerugari aga wusa ngozi ya nebae asimonezo kamiri sinigwe anawosa igirigi ututu anawosa nisindi kwere kwe anerugari aga wusa ngozi ya mailawa anerugari ngozi chuku nerugari glory anerugari ebere chuku nerugari o anerugari ngozi chuku nerugari o nisindi kwere aga wusa ngozi anerugari anerugari ngozi chuku nerugari anerugari ebube chuku nerugari o aneruhari ngazi chuku neruhari tao nisindi kware aga usangazi aneruhari aneruhari ngazi chuku neruhari o aneruhari ngazi chuku neruhari nebao aneruhari ngazi chuku neruhari nala nisindi kwere aga usangazi ya kwere ya aneruhari ngazi chuku neruhari o aneruhari ebuve chuku neruhari nobadao aneruhari ngazi chuku neruhari o nisindi kwere aga usangazi.